Ulonivunja mimi kwa mbavu, kwa kiuno chako mama wazimu. Oni mwagisha mate kipumbavu, siwezi simama mama sina nguvu. Ai mama, baby when you waste. 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 Boys in the mood, wanna
kiss and go more, yeah.
Even you,
kiss and go more, yeah.
Mambo iko sawa.
Papa rassure-moi, dis-moi qu'à cure-moi. Papa rassure-moi.